Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Semeni nyote haleluya. Mimi nataka kusema niko na furaha sana. Furaha yangu ni kwamba umejitolea siku ya leo. Watu wote kutoka tabaka mbalimbali wakiwemo maaskofu wetu, wakiwemo professors wetu, wanabiashara wote, wa mama kwa wazee, na hiyo ndio mimi naona ni vyema tuje pamoja tusemezane kama watu wa Bukoba, kama viongozi ambao mlichagua. Tulikaa chini na wenzangu tukafikiria sana, and maybe for the avoidance of doubt, I want to tell you here and now that this congregation is here because we support William Samoei Ruto and we support the party called. So if by chance you are found in this congregation and that you do not subscribe to that, kindly, you will listen. But as Catholics say, that you can listen to the sermon and even the Missa up to the end, but when it comes to the sacrament, you won't eat. Hapo watasema kwamba kama imani yako haiambatani na Wakatoliki sacrament, hata kama umetoa sadaka mara tatu. But tuko hapa ndugu zetu because we must change how we have been doing politics. And one wise man said that you cannot do something the same way and expect different results. It's not possible. Now we must change. Lazima tubadilishe mfumo wa kufanya siasa. Na niweze kuambia wale mmefika hapa kwamba huu mkutano ni tofauti sana na mikutano zingine za siasa ambazo huwa tunakuwa nazo. So lazima tubadilishe mafikirio yetu kutoka kwa ile siasa ya kawaida na tuweze kufikiria siasa ambayo itasaidia watu wetu kuendelea mbele. Niposa mimi na wenzangu tukasema pamoja na Profesa Kisianani, wacha twende kwa raia tuambie ndio tuna support William Ruto. Hiyo ni sawa, lakini baada ya William Ruto kuwa rais, sisi nasi atatufanyia nini katika hiyo serikali? That is the big question. Na hatukutaka kusema tu vitu bila kukuja kwa wananchi. Yale yote ambayo mtayasema hapa ndiyo yatanakiliwa na ndiyo itakuwa memorandum yetu kwa mkutano unaokuja kwenda kukaa na Mheshimiwa William Ruto, na tumweleze kama watu wa Bungoma ndiyo wamekubali kukupigia kura, lakini ukishapita kura, haya ndiyo wangependa uwatekelezee, ndiyo maisha yao iweze kubadilika. So mnapotoa maoni hapa, tusiegemee upande wa siasa sana. Hiyo mkutano ya siasa itakuja. Saizi tuseme mama mboga, mwanabiashara ule mkubwa, mchungaji na yule mwingine, ni vipi maisha yake itabadilika tunapounda serikali inaokuja pamoja. So we are here as partners of His Excellency Dr. William Ruto. we are not followers. Sisi ni wale watu tunao ungana na mheshimiwa kuunda serikali inayokuja na lazima ikuwe na manufaa kwa mwananchi yule wa chini ambaye ni wewe na yule mwingine. Kile nitawaomba watu wetu, we have a very serious issue that we must do as the people of Western Cape. That this time round, you must change your attitude. Because as parliamentarians in 2013, we expected that in 2013 there will be no an automatic winner. So Treasury kept aside 6 billion for a rerun. But that did not happen. Because somehow Uhuru Ruto got 51% and therefore the government was formed. So what happens to the money that was put aside, the 6 billion? Some of us as members of parliament and with the background of banking, we say this money cannot go back to the treasury. Was babu huko itakubwa tu. What we did, we said, let each constituency get 20 million so that it becomes a revolving fund, and we named it Uwezo Fund. So what we did, we said, let's have some capacity building first before this money is given to our people. Professor, today, if you asked our people where 20 million is, you will not get it. What happened? We gave people capacity building, kwamba waungane pamoja kwa vikundi, watu wakakuwa werevu kutuliko. Wakaona hii pesa ni ya siasa, so tusanyane, tutafute certificate ponoko hapo, na tuende tuseme, hata sisi tumejilete. So when people are given 300,000, to go understand something that will change their lives. Watu walichukua 1,300, wakagawana wale watu 10 hapo, na biashara ikafanya nini? Ikaishia hapo. Unless you focus and change that kind of reasoning, even what we are saying here today will not get us out of the woods. Na lazima tukue viongozi wa kuambia watu ukweli. Umekuja hapa, tumewaheshimu, lazima tubadilishe mawazo kuendelea mbele, ndiposa tuweze kubadilisha maisha ya watu wetu. That is what I just want to say, and that is what the message that we have for you. And I'm getting that from what Professor said. That you see, outside CDF, say 100 million will come to the constituency to be given to the business people who are doing small business. I don't want what happened to Wesopan to be repeated in that kind of scenario. Because there is no free money, every money you must account. Mimi nataka kuwaambia hivyo kwa sababu ndugu zetu sisi tumerudi kuwauliza maoni yenu. Ndiposa tukikaa na mheshimiwa Ruto isikuwe maoni yangu na Waluke na Mwambu na Profesa, lakini iwe mambo ambayo nyinyi mmetuelezea na ndio ukweli wa mambo katika vijiji zetu. So nawasi, wakati unapopewa nafasi ya kujieleza, tujue tunaunda serikali in 2022 na William Ruto, lakini nayo mambo mawili matatu lazima ifanyike ndiposa maisha yetu iweze kubadilika. Bali na biashara, bali na kuwa na viongozi wale mko hapa ndani katika hiyo serikali, lazima tuone kwamba wananchi wa chini ameweza kufaidika kwa hii serikali inapokuja. So I want to humbly played without proper tools. Pieces can't draw from what the speaker of this congregation will be saying. Because that is what we shall just represent as it is. So kile unachoenda kusema, wale wanaona ki mambo yako, hayo maneno ndio tutapelekea rais tukikaa kwa meza, tukizemezana na yeye, kwamba kama watu wanaotoka sehemu ya magharibi, haya ndio makubaliano yetu, lakini tumeamua kwa kauli moja, kwamba ni wewe tutapatia kura, na ni wewe tunaona kwamba unaenda kuwa rais wa nchi yetu ya Kenya, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Finally, I want to correct something, because I know whatever you have put there is on record. Huyu kakai ni Mr. Pana honorable. Because, asa itaonekana pale, na mtu waulize, na huyu kakai ni honorable ya wapi? Sasa waze kuanza kueleza, unajua, alijaribu kusimama kapchai. Let's not mislead our people. Tunaelewana na watu wetu? You know, for you to be honorable, professor, you must have been in the National Assembly, maybe even once. For you to be an MCA, ama councillor, lazima uwe ulipitia county council, ama kwa county assembly. Asa panga twika tu watu ile vitu haziko. Because this is on record, watoto wa shule, wanasoma, sasa wataona hapo waheshimiwa, and then wanauliza na huyu ni wapi? Please, let's give people the titles that they deserve. Hiyo ingine wami, hiyo wanakuanga ya kuchochea wewe utoe kitu kidogo. Ati mheshimiwa wami hapana, sijakuwa, nitakuwa baadaye. I'm just helping you to avoid ukulwa pesa, kwa sababu si tulikulwa huko Kabuchai na hawa watu. Ingawa I want to appreciate people of Kabuchai, you did so well. Honestly, I'm not afraid to say that. Because najua kama mambo haingeenda vile waleta serikali kaingia, this man will be the honorable of Kabuchai today. Lakini vitu sililetwa na sikawekwa ndani pam na sikahesabiwa in the history of by-elections. Hata mumeona diamba ambao hata wako na watu wengi. Lakini kusema hati mtu amepata kura sijui ngapi na mwingine, it is not possible. So, ladies and gentlemen, askofu mkiwa hapa, sisi tutaomba muendelee kutuombea. There is nothing that can happen without divine intervention. Take it away. So, nataka wakati tunapoendelea na mkutano huu, sisi tutaketi hapo kuwasikiza. Na maoni yote yatakubaliwa. So ninataka kuomba tu kama huko hapa na umezoea mkutano ya siasa ya kupiga kelele, hiyo leo utusamehe. Leo sikiza maoni ya kila mtu. There is no useless, there are no useless views. Wewe ngoja utaongea pia yako. Tumeelewana? Na mwisho, hii mkutano tulisema, na nataka kurudia for avoidance of doubt. Kila mtu ambaye amekuja hapa, amejitolea kukuja. Sisi kama wabunge tulisema, kwa vile wenzetu wamekuja, waje tuone vile wanaweza pata chakula cha mchana. Because after this meeting, ndio upate nguvu kama ulikuja na miguu ya kurudi tena kwa mguu, shiba kwanza. Alafu vae nini? Because we must change how we do things. Atakutaka mkutana ati mtu anaenda kwa sababu anafikiria pesa inaenda kupeanwa pale, hiyo biashara tumeachana naye. And if we don't go that route, we will just be taken for granted. At sasa hii mkutano tukeenda sijui kwa Ruto tuambie tupatie facilitation, tuende, huyo mtu atachukua serious kweli. You will see as jokers. Gentlemen, sacrifice. Na ndio Biblia ikasema, mkono unaotoa ndio unabarikiwa. Hata wewe jitolee, hata wewe unahitaji baraka, si waruke peke yake. So for now, going forward, please just know that when we call for a meeting, there must be some sacrifice as well. So that kesho, hata wewe ukisema ulisaidia kuunda hii serikali, it can make sense. Finally, this meeting, I think there are people who got it wrong. Wengine walikuwa wanafikiria labda tunakuja kuchagua viongozi wa UDA. Hiyo vitu haliko hapa. Saa hii, UDA is in the process of registering members. Maneno ya kura itakuja after we have completed the registration. Na our coordinators, kazi yao itakuwa imeisha. Hata yeye atarudi mashinani kutafuta kura. I want you to get it very clear. Because I know watu wamekuwa na makelele hapa kidogo na pale, lakini I want to make it very clear that the coordinators, Mike and the rest, they are only coordinating the registration at their voluntary level. So any other person in the sub-county or in the ward is also doing that at the voluntary level. After the exercise is over, all of you will be eligible to buy for the seats, and immediately we get those offices, now you will take over the registration going forward of more members, because we have not finished everybody to be included in the UDA party. With those many remarks, let me call Honorable Major Waluke, Kenya One.